Yanyi bide kwe kwe Yetu aisi emiye Ndi ibo pate Onwe lonye mwive chiyabuwe Nde mechi dibe Onye mwiva jabuwe Ondo wa mwanem Dewe mbamuwe
Oh, we're so bad, you. You go quack a lot.
aka onye mụji na-azụ ahịa ihu goko si me onye mụ ibechi ya gbuo nne mechidibe onye mụ ịvọja gbuo onye ụwa nwanne m ewu ụwa meghee onye mụ echi na-agụ akwụkwọ ọ nọzi yunivasiti levụl onye mụji na-azụ ahịa ibugokwa akalaka mma ewu ji nwuo onye buji bie ọnwa disemba lugwekwe onye buji wee nata wee kpọba nne ya uwe nye na nwunye nne ya ọsịba nne ya abadago ya lụwa nne ya nne onye mma wee tie ọ na-abụghị ka nwa m ewu ụwa meghee abụghị bụ ajọ ka njọ ọgbọọgwụ ndị nsọ ewu chukwu eke na ịgba mụka m na-eti iyo ịbụrụ na-anụgo n'ụmụ ube ihe ọgwa gị dọka mụ na-akọrọ ibu n'ụlọ akalaka onye na-edu nke n'ụkwa ka o ji eweta nsị oyi ejigbo onye ebuchi nsị ka o ji anata bie anya afọ iko ga-ezugo o wesibe nri wee sisi ewetinye n'oge ebuchi were nsị wee tinye ya ka onye ebuchi wee nwụrụ ọnwụ na vugo ọkịka na-esesi okwu ike ewu mowuo mmasị bọọ ya na agụụwe kalịa ọgbabata na bebe mgbe chọba nri onye ekwuchi na-ekwuchi wee gaba na anya bụ nri wee jee mmepe nye wee dalị nri dapụba nri ewu ji nri anya agụwa ajọka ọmalọkwanụ na ọbụ nsị ka ndị ihe siri debelo onye ebuchi ọ pụta ka oyie unu na-abụbe mgbe ndị ihe ji nata ndị ya wee nata bịa wee onye nwa ka ọ na-eri nri ahụ obido wee tibe mkpu ya kpuo ihu na-eti na mkpu onye nsiri nwa onye ọzọ amazi ya nwa m ewue mụ nwa m ọ bụ na igo si adị ewu ewu ji mmiri ọkelọzi aka onye mma wee tibe mkpu afọ m uwe mmegbu afọ na-ata m obodo wee gbakọta onye mma ọ dị nne afọ m uwe mmegbu afọ na-ata ozigbo ọgbọrọ ọbara n'ọnụ kpọkọta ọbara nwụrụ unu na-abụgo afọ igbo ajọ na njọ nne onye mma wee tibe mkpu wee bebe akwa onye nsiri nwa onye ọzọ amazi ihe nwa m ụmụ igbo gwa ya limgbo ewu mmehie na vugo ibe na-eme ọnya bụ ya dị njọ unu kwụba akọ ọtọ na aka ịgwọ ọtọ bụ nya na-ebu ewu ewu chi nwuru ọhụ na fudo onwere onye bụ chi biye ọkịka na-esesi okwu ike ekwulu ka lali ịgba uo ụmụ igbo bani ndị ọnya na-akwọrọ m nsị ka mụ yalị ka ụmụ gị ekwulu ka lali ihe onye bụ chi biye onye bi n'igwe mpapa nnukwu tupu olise gị ka m na-ekwuo ife gị na ndị m mma ya kwuo ewu chukwu n'aka n'aka bụ nya na-edu m tupu olise n'ọkwa nya na-edu m ugbu gị na ndị mmụọ ozi eke ọla gị bụ na m na-ekewu ike mma ọla ndị gọziri ọnụ na-eke ike niile dị gị n'aka chukwu mụike alụsị mụ ike dibịa mụ ihe niile nke na-ere nsogbu ba niile dị gị n'aka uo alaka bụ nya na-edu m ibe dị mmanya ka nyị na-achọ owo na-egwuregwu ego na-elu ma bụrụ ọkụ onye ranya na-edi ndo ibe na-eme n'ọkwa nya na-edu chukwu ibe imele enye aka mụ na-agwa gị chukwu ọdụ ogu nwoke na-akwa ibe na-etu gị